yande joni wittani min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori janyalle mon habaruji studio kalangu hanana dara do filla ko darto hono yaadu wadandu gallu nyame e leddi Niger do notagol noddagal pelle hawrindeji jingonoji suudu baba nonni faware jondu konna projet goddo jojjinama do filla joda kale hakkunde himbeje dundu konna inditirama batorde nonnondu ko de wi'a tewtol labi durwobe kanyum du konnani wada hitande hikkaton en dan tawa sigilaji din he hore mo nokkuje fu hande yewtere men pinno studio kala ngono darto e tilaberi har filla ko darto janginol e pantinol yaade e gollobe radioji gondi e der gure do filla ko darto ngure e ko nandi e mudum kori janyali e modon hande de enda ni yaadu hono fawar jondu konnan wadama do filla ko darto yaadu ko ete yaadu mette himbe du konna non bibbe leydi Niger ka en ngor ko gadi dun dow notagol noddango pelle kany e hawrindeji jingonobe hono fande bibbe leydi e suudu baba be joynani nokku to wete place tumo gam batte be ngara damal hono farjo suudu sawar député don endang don wonto be gadi hono hawrtere mawde wete ne meeting ne endang bandimi hono farjo ni Mukhtar Amadou kanun tawa ele jangal mabbe gal der mudo yewti e goto e fulfulde biyetedo Mukhtar Ibrahim nani ko halani en do filla dum e sabi ko tawa ele de do hawrinde
la sabu mi gaddo en hande gurna le nyemay do en no tidi hana le nyemay tandu Niger fu no dum do kay sabu wala wada base dakal golle wala jande wala wada himbe he fo hunde fu tidi sanne do ko hande ko himbe societe civile e burti hande no dimi mi gari mi notana kabe mi de dukka e de Allah jabi hunden himbe gara bayda ni gara ko buri bayda burde ni en mo boda he ko ta himbe kala ko wala wada mi de dukka e bayle gar do ar se dakal himbe burto fa hala se dakal gan hande hu hunde himbe do mi bu mo himbe tampi ko himbe gite himbe bojji sanne hande den kay gaane mi de mile ko hotay ba himbe kaale ne himbe burto to fa hana sedda kallu do fu hande no dum wonde tirni enani nafsi no do fu hande kay yonkini no do gana no wura ko watta gurna mu woda himbe bono burto to ko e mudun en tefa gurna mudu e woda
o wana nana Mukhtar Ibrahim gor tawado ele himbe mabbe yaadu subak hande de enda do gallu nyemeni nanni min pillanton duudo filla ko ndarto saddar maaji ko laati hono janginobe ligotobe dum woni be wete ligotobe woni hono himbe wodi kontraaji ben saddar maaji ko bo ngal je dum waddi ko goto e mabbe biyetedo Abubakar Siddo laati rawane daano jangino ligoto non to non doso hanne ne nan o wonjiti golle sabo naato na dume o teffi machinire makko don problème makko o mo ada himbe mo jaba ceede makko seedo mo hunta haaji baade makko ko wiete nenene ne kay ni hono ko ete kab don ko non wada dum woni ko Dawda Hassan yewti e makko faket nenene yewtere mabbe.
Vous savez tous comment on vit.
Ko andudo on fu njobdi wala. Teddengi baade no hen nani cede nyamdu e ko lubaki hite courant e ndiyam du commune dom. Niddo ngurem watta der fio. Tawi mi de wodi motera. Kemmi ngammi dereji mayre faadi kobi. Fuddumi gollal kabu ngal. Arande den kay dum tidani kan seda gammi wowa. Hese ni fuddum mi de wowta. Cede de ngommi de heba den sabe mu wadi kombotumi gollal ngal. Gollal ngal wadi ko kemmi jogade baade am na ko han dum burale be nayne ko de karimi seni hana gollangal den minata no pi e bara bandirabe am janginobe ni jurmini ka ba ko mi do wada gollangal dum haday kan mi do wada golle e bandirabe am ngatta mi do jabaadu sako jande no don wada to gommi do janginono kan janginol kan woni gollal
lansanyama e ma vocation
Abubakar Siddo noni nene jangino no natude wadugol fawar joni hojugol himbe do moter ko ete kabu noni gollobe meeriji do enan gallu nyame ka endu kono no ngoni e murter golle ko balde joyi illung altinere ci kenya won ko be nati e murter de enda do filla ko dartu joddiji mabbe gondi no gali tong enda har laamu leydi dum woni ma faari nene ne kay ni hono murter de endam Hassan Garba on secrétaire général hono syndicat on mo gollobe meeriji min kebimo do inde ko min nayabo do enan gallu nyame nani ko haalani bandi min Nafisa Adam.
Tout le monde connaît dans ce pays que les agents de la municipalité.
Nimbe leydi ndi funo andi ko gollobe meribe en ngondi lebbi jeegom ko njobaka. Den wala fu ko min bayi wadde sana min jamurter. Arana ngel ni min gollobe der meriji din. Den nyame minen jeedu. Kano min bawta wurtade do labi min bula pineje fa min bona gallure den. Amma miden pondi tande. Ko watete dun ni woni yaade murtere fa heba horebe ben jia le sadorma ko min tawam. Min jehi to horejo leydi on laabi ɗiɗi gam ƴamtude hakkeji amin. Fa nyalande no wala hunde fuu waɗay, wakkati fuu domol ngol ninon. Annde fey saɗa woodi tomo jata aɗa nyalmo kati fuu fa lebbi jeegom, jomum du no yi'an ɗum hecci. Komin jiɗi ni woni gomnati ƴeewa fi amin o, gaɗa balɗe joyi sai kasin min nodda bandiraɓe amin min gari min domana.
O wonno Hassan Garba nane mon syndicat golloɓe tong en har filla ko darto mairieji sogeji leydi Amérique jooɗi tonde Agadez kayndu ko na hokki taabe on joɗorɗe ko jangoɓe l'école ko watta kimɗe capanɗe joyi yaade e fawar joni l'école maɗum te CES inditiraɗo man may manga Umra tong enda Agadez kanko arandejo du horejo hoto CG on endan kaƴe CES o enda kañe horeɓe région Agadez o fuu ɓe kolli weltare mabɓe sanne nani fawar jondu konda ni ko honono tawadu konna wakkati ɗum ne waɗanno nde hono horejo na mbiyen secrétaire général mo région Agadez on enen tawa ɗon e horeɓe sogeji warɓe foti e oɗo batu nani faware jondu kondani har filla ko dartu kondani ministère hawjinde filla fina tawa e adaji meɗen kandu joƴƴini projet goto moɓe industri hono nokku battorde jama'are nenne battorde ndedu kondan kam wonno ɓe mbi ɓe kawra ko wata ko tawi hono keddi ko ete fadaji e waldeji ɗo henna galle ñamei tawi ne mbawi gaɗa jooɗa kaali hakkude muɗum en pamral e narral e kokkodiral haqqilleji gam batte yiyama ɗum waɗanoma e leyɗe goɗɗon ɗum moƴƴidi sanne hara ton ena leydi France to wiyete ren ɗum waɗi fa ɗum wooɗi ɗum saabi ministére nde enna ndenne hoji oɗo aadi e to filla oɗo projet ni min jewdi e mbiyeteɗo asumana mala Issa ministre kawjuɗo filla aadaji meɗe fina tawa Habibou Garba yewdi e makko subaka o nani ko haali
hande nder nokkuje to himɓe kawrata jewta nokkuje mbiyeteɗe faada to himɓe kawri seyni geddi o barke na ko nafata fuugom wala ɗum waɗi ko nder sigila amin o miɗen tefa singude na waɗande himɓe sawara yewtude dow kulle nafooje ɓe dow fi ɓurnam maɓɓe hannden he jaamu e dow fi yaadu yeeso leydi nder sigila o miɗen tefa tabbintinde laabi jonnude finatawaji meɗen nder kuɓeeje leydi fuu ɗum waɗi ko nder kuɓeeje fuu to himɓe jooɗoto jewta yewtere dow kulle nafooje himɓe fuu dow fi ɓurnam e yaadu yeeso himɓe no tabbintinoyte leydi meɗen nokkuje indirteɗe faada ɗe no bawi nawtorede gam firtude ko e himɓe dow fi yaadu yeeso leydi dow fi potal e jonde jam hakkunde leñi fuu dow fi renude ko nafata himɓe fuu nder raɓɓinol haala dow fi ɓeydare leydi fuu
annemo le progrès social
nomontirdo lawol filla tewtugol hono fawarjo nambi en ndendori duro ko watte hitande fo e leydi men Niger sigilaji mum won e hoore muɗum waɗan noga e joyi lewru ndugon e nder muɗum hannde noga e goɗɗo woodi ya timmoa darton tati muɗum to enen tawa ɗum waɗi ko gouverneur région enɗam o tawa waɗi yewtere hannde nde endan o waɗi noddandu yaade e himɓe wuuro ngo endam gam batte ɓe gadda balla mabɓe ɓe jaɓɓito hoɓɓe waroɓe hisama ko watta hoɓɓe enɗa himɓe ujunaɗi ɗon won ko hanta e wari to enɗan tawa fottude oɗo batu tewtugol laɓi capantati e jeeta ɓikki endan ɗum waddini ko fawar joni Abdourahmane Moussa nane waɗigal ɗo nodda ngal kettine nane ko haali o wi himɓe silmina hoɓɓe ɓen fa wooɗa
nimɓe fuu yewɓe Agadez ɓen ceeɗake jii nimɓe Agadez ko gaɗi mburtake gorko e debbo ɓe gaɗi durowo ngon jam e sago ndenne komin jiɗi e tawa noni durwo gonga e gongam noddengal ngal gaɗanami kam woni nanganomi nangano région amin mannon fuu wadda mballaga mum hana jomum soƴƴota gaɗa wi'a tawa région mum non tawidu no woodi wakkati nde niɗɗo hollata ko tawa no région mum non gam durwo ngon balɗe sappo watta ndenne ko kollanmi nimɓe ummo daro noddal ngal annoni wuro men non région men non Allah hinnu en semtere
garimune jahamune Allah hudam kumya
o wonno gouverneur région mo tawa dow filla durwo ngo ne wadde to enna maradi kandu groupe durwo muɗum en hono sigilake fa gasi ko gasi du konnaɓe cuɓama ɓe sappo e jeegon eɓe keɓe ekkite ɓe gaɗama nokku to ɓe ekkitite ɓe ñammine ɓe gandne muraduji mabɓe fa gasa ɗum waddi ko fawara joni min jewdi ɓe teɗo ono horejo mabɓe nden ɓe mbiyeteɗo Saley Dangali latiɗo kañum woni horejo hono fane fijoji kañum e sukaɓe ummatorto ena maradi bandimi Mohamed Mamman o haalani ɗum towi wonto ɗum tawa
actuellement les leaders
hannden durwoɓe ɓen fuu accama powta hakkunde balɗe tati ɗe fadde amin yaade tawa min durwan ko watta ko hana waɗe na moƴƴine fuu dow fi yaade durwo goo waɗama na moƴƴinama fa wooɗi hannde miɗo wawi wi'ude ko wala fuu ko ngakki nder siri amin durwoɓen keɓi koɓe kaaja fuu hakkillo mabɓe no pukki ndenne wala ko hulƴini
sarusi kinniɗo filla ko darto hokkugol habaru luumoji na mbiye luuɓe e nder leydi men Niger mbiyeteɗo sima haali ko fawar joni hono luuɓe ɗen endam burtini dow filla ko darto hono coggu ñamri jippeke hono ɓurde onono worduno lewru octobre ƴaɓɓindu endan ɗum wadde ko faaro joni bandimi Omar Hamma fillonto enoe wonno ɓuytori
ceede ñamri hano kama naari e gawri jippake sanne nder luuɓe mbayeeri e maaro ɗo kam du ceede mum jippake seeɗa ñebbe du fahanno ɓe yeruno sima wiiri ceede ñebbe jippake sanne dungas nder région mose nder sakuru ndu wonana booɗi 1450 kannon ingal nder région magade sakuru ndum ɓuri tidde wonana na 1150 farpo aboron du e maaro ceede mum no woni to wonno maaro kebteɗo ɗo botoru mum wonana 3,600 nden 3,800 wonno yano warta muɗum fu duuɓi joni ceede ñamri no ɗon jippo nonni e ko darta du ceede ñamri no yahan no jippo yaade nder lumoji ɗum woni ko sarusi kawjiɗo habar luuɓe andini
a gaccaka Omar Hamma joni sey powten seɗɗa kala faddemi yettoɗo yewtere min pindino studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu ñamay
do radio enfant
lambaji hembere fm
agades
do radio nomade
lambaji hembere ko e tobere jenay fm
arlit
radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tobere ko fm
difa
do radio enfant
lambaji hembere fm
doso
do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge do radio muria talka
lambaji chapande jenay e joy tobere go fm
tilaberi do radio tebonse
lambaji chapande jenay e jeddi tobere joy fm
maradi do radio garkua
lambaji hembere jeddi fm
tawa do radio tambara
lambaji hembere jeddi fm
zender do radio shukura
lambaji hembere joy fm
studio kalangu
non won tiri studio kalangu yewtere meɗen pendino hande no daara golloɓe radio ji pamari gonɗi nder guure leydi Tillaberi illa keñal nde woni koɓe goni e jande e famde dow filla ko darto hono tindinede dow ñamri dow haw jagol ñamri e rafi bonnude nde leydi Niger balɗe ɗiɗi woni koɓe gaɗi ɓe gatto ele jande nde enda jande pamtino goldu konna hunde latinde ko moƴƴi sanne ko watta ko tawe kamɓe du soɓe joyito e nder joyi ton ɓe mbawa haalde no hani haaldere fa yimɓe fama no watta ko tawi ɗum nafti ɗum ɗum waddi komin jewdi mbiteɗo Saloum Zeka latiɗo goto e sigiliɓe hono ndeɗo hawride gongu Mahamadou Nantani yewdi e makko kañum woni yewtere meɗen kettinoɗon nano
nous avons convi
min noddana hokkoɓe habaru fuu ɓe gomnati e tawaɓe nder jonde koye mumen to hawrine de hawrine pirtol koye dow sigila fedde humpitore himɓe dow no hitande waɗiri dow fii keƴorom ñamdu nder leydi Niger o wona no tefe nder hawrine de woni hokkude ɓe habaru keƴuɗo ko watta ɓe paami no fedde de woni no gollira no biroji mayre cingaɗi nder reedu leydi dugon no gollira ɓe paama laaɓi ɗi gomnati e hoore mum tokkata ko holla nokkuje ɗe hitande nden wooɗay nokkuje ɗe ñamdu heƴoroyta ko hawrine de wonno tefani woni hokkoɓe habaru ɓe de keɓi habaruji ɗi fuu ɓe jottina ɗi to himɓe leydi fuu dow no fedde de e gomnati gon no gollira himɓe ɓendu ɓe daranoɓe moƴƴiniri burna maɓɓe hokkoɓe habaruji ɓe deni ɓe paami ko wona no tefe kamɓe ƴeewata no ɓe gattirta laaɓi ɗi nder sigila radioji maɓɓe ngam foɗude hakkillo himɓe dow fii hawjaade ñamdu no wooɗiri ko watta du heƴora ngam nde hettama faa ñamdu waɗi sanne himɓe no gatta ko en dow laaɓi bonnoji ñamdu misali dewle na ɓe cotta ko ɓe ketti ɗum ɓe gatta ɗum nder goɗɗum ndenne miɗo watta daane e himɓe radioji tawaɗi ɗo nde ɓe kooti ɓe daara no waɗe nder sigilaji maɓɓe ɓe pooɗa hakkillo himɓe dow hawju ñamdu ɓe gollira du sarusuji tawaɗi nder durogo ga himɓe fuu nafu
dow ɗum ɗum woni ko habaru yimɓe fulfulde tili hannde seyni elen jon kammo e leydi hewtine en jango alla sarta nanto habaruji e fulfulde keddi jaam are wadde ɓe mballa mum ko nanɗo habaruji e min hoore wiyeto assalamu aleykum mbala en to jaam wali kettinoɗon du sigilaji koriɗi studio kalangu
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum